Matayo umutwe wa 9. Nuko Yesu yurira ubwato arambuka ajya mu mugi w'iwabo. Bamuzanira umuntu umugaye bamuhetse mu ngobyi, maze abonye kwizera kwabo abwira uwo murwayi ati:
"Umura mwana wanjye, ibyaha byawe urayobariwe."
Bamwe mu bigishamategeko ngo babyumve baribwira bati:
"Uriya muntu aratuka Imana."
Yesu amenya ibyo bibwira niko kubabaza ati:
"Niki cyateje ibitekerezo bibi? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urayobariwe cyangwa ngo byukugende? Nyamara ndagira ngo mumenye ko ku isi umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha."
Nuko abwira icyo kimuga ati:
"Byuka, ufate ingobyi yawe witahire."
Uwo muntu arabyuka arataha. Aho hari imbaga y'abantu benshi, babibonye barakangarana basingiza Imana yahaye abantu ubushobozi bugezaho. Nuko Yesu ahise abona umuntu witwa Matayo yicaye ku biro by'imisoro, aramubwira ati:
"Nkurikira."
Matayo ahera ko arahaguruka aramukurikira. Igihe Yesu n'abigishwa be bari kwa Matayo bafungura, abasoresha benshi n'abandi banyabyaha baraza basangira nabo. Ngo abafarizayi babibone babaza abigishwa be bati:
"Kuki umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha?"
Yesu abumvise arababwira ati:
"Abazima si bo bakenera umuvuzi, ahubwo abarwayi ni bo bamukenera. Nimugende mwige uko iri ijambo risobanura. Icyo mbashakaho si ibitambo, ahubwo ni uko mugira impuhwe. Sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo naje guhamagara abanyabyaha."
Maze abigishwa ba Yohani Mubatiza begera Yesu baramubaza bati:
"Kuki twebwe n'abafarizayi twigomwa kurya kenshi, n'abigishwa bawe ntibabikore?"
Yesu arabasubiza ati:
"Mbese mu bukwe abasangwa bashobora kugira agahinda umukwe akiri kumwe nabo? Nyamara igihe kizagera umukwe avanwe muri bo, nibwo bazigomwa kurya. Ntawe utera ikiremo gishya ku mwenda ushaje. Uwabikora, ikiremo gishya cyawukurura ukarushaho gushishimuka. Nta n'usuka inzoga y'umubira mu mpago z'impu zishaje. Uwabikora, impago zaturika zikangirika, inzoga igasandara. Ahubwo inzoga y'umubira bayisuka mu mpago zikiri nshya, ntihagire icyangirika muri byombi."
Akibabwira ayo magambo, mutware wo mu Bayahudi aramusanga, aramupfukamira, aramubwira ati:
"Umukobwa wanjye amaze gupfa, none ngwino umurambike y'ibiganza yongera abeho."
Nuko Yesu arahaguruka aramukurikira ajyanye n'abigishwa be. Muri bo hari umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwitero we, kuko yibwiraga ati:
"Ninkora ku mwitero we byonyine ndakira."
Maze Yesu arahindukira amurabutswa aramubwira ati:
"Umura mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije."
Ako kanya uwo mugore arakira. Yesu ageze mu rugo rwa wa mutware, asanga abantu bavuza imyirongi baririra uwapfuye, asanga n'imbaga y'abantu basakabaka. Arababwira ati:
"Nimusohoke, umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye."
Baramuseka cyane. Bose bamaze guhezwa, Yesu arinjira amufata ukuboko, umukobwa arabyuka. Iyo nkuru ibagikwira muri ako karere kose. Yesu avuye aho hantu, abantu babiri b'impumyi bamukurikira batakamba bati:
"Yewe mwene Dawidi, tugirire impuhwe."
Ngo agere mu rugo, baramwegera maze arababaza ati:
"Muremera ko nshobora kubakiza?"
Baramusubiza bati:
"Turabyemera nyagasani."
Nuko bakora ku maso arababwira ati:
"Bibabere uko mwizeye."
Nuko barahumuka, maze arabihanangiriza ati:
"Muririnde ntihagire ubimenya."
Ariko bagitirimukaho bamwamamaza muri ako karere kose. Bakivaho, abantu bazanira Yesu ikiragi cyahanzweho. Yesu amenesha ingabo ya Satani wari ikiragi aravuga. Rubanda baratangara cyane, baravuga bati:
"Ntiyigeze kuboneka ibintu nk'ibi mu Bisiraheli."
Naho abafarizayi bo bakavuga bati:
"Ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani abuhabwa n'umutware wazo."
Yesu agenda mu mijyi yose no mu byaro, yigisha mu nsengero zaho, atangaza ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'ijuru, anakiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe, bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa bati,
dore imyaka yeze ari myinshi, nyamara abasaruzi ni bake. Nuko rero musabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu murima we.